nipa kidani cha shingo.
Daddy was a commandoa. Vita vingi tayelesha pigana. And this girl even she got some doers. Amejariwa hekima na upendo. Amani busara kwake kama nembo. Akitembea na mtiza maule mwendo. Amaringo na jinsi alivu fungasha kimjengo. Kama utani nilivutiwa naye. Mara kwanza kumona kisalawe. I wanna take you girl to the holiday. Wapi unataka kwenda, let's go today. She move like a boy on the new pitch. About number 8, mina lie. Kiukweli nampenda sana walai. Sito mwache hadi kifo ina lie.
Kuna manzi sexy kama we. Hakika najisikia freshi wana we. So please girl nsiwe stressy. Kukwaza we mana ntawa mtu kawe kesi. Ni chacha we. But I hope kwako siko wrong way. Mina rithika baby tuki chill all day. Tufunge ndoa elu ni guarantee you gon stay. Nisha subiria sana, it's been a long way. Yeah, twende wote mama. Usizogope drama. Kitaka kumkimbiza bata kwenye tope zama. Nandoni nachofanya nisiku kose mama. Mini hip hop ila kwako nshacheza yope sana. I feel like I sleep with the girl next door. Kwangu jivungi baby unanipa the best show. Be my wife to pigi kazi to make dough. Nshanzisha safari yetu ya life so let's go.
Niko na wewe.